akarudisha kuku baba. Sina pirio. Eka mitsinani yo. Uri kibodi. Ura. Yachuo kabado. Ya shamba kumbe. Ashante shana. Nimeipenda tabia yako.
Uri kibodi.
Asa nikiwa kufeta music. Music, salasina bila.
Wanapaga wana picha. Wanapaga wana kiposti. Wanapaga wana Facebook. Wanapaga wana video. Wanaziona pa YouTube. Wanapaga wana Insta. Wanapaga wana TikTok. Wanapaga wana picha. Ila maisha yangu bado hize. Sina kitu bado hize. Bado sija pata niko hize. Maisha yangu bado hize. Ila sina kitu bado hize. Bado sija pata niko hize. Bado hize. Ila sina kitu bado hize. Fano mjomba 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 gana taka kujada. Mfano mjompa 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 gana taka kujada. Mfano mjompa 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 gana taka kujada. Mfano mjompa 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 gana taka kujada. Maisha yangu bado hize. Bina kuompa mjompa usije. Uze machinga kari yako. Magolofa ya nankuka mjompa. Usione na pendeza. Gwonye kine na azima mjompa. Kuna demka ni cheki.
Cheki.
Kuna video nime posti.
Posti.
Kuna demka ni posti. Nime pija picha nime kaa kwenye gyari.
Gyari.
Hey, usione na pendeza. Gwonye kine na azima mjompa. Mjompa. Oh, usione na chupia. Kine na zima mjomba. Wanatuma meseji na wampia na mchumba. Anaishi mpaga la kwa dumba. Kunataka penzi basi limedunda. Wanatuma meseji na wampia na mchumba. Anaishi mpaga la kwa dumba. Kunataka penzi basi limedunda. Kuna nani anamjua chaote. Nani anamjua chaote. Nani anamjua chaote. Nani anamjua oh. Nani anamjua chaote. Nani anamjua chaote. Nani anamjua chaote. Nani anamjua oh. Hura. Basina pirwe. Wanapaga wana picha. Wanapaga wana kiposti. Wanapaga wana Facebook. Wanapaga wana video. Wanaziona pa YouTube. Wanapaga wana Insta. Wanapaga wana TikTok. Wanapaga wana picha. Ila maisha yangu bado hize. Sina kitu bado hize. Bado sijapata niko hize. Maisha yangu bado hize. Ila sina kitu bado hize. Bado sijapata niko hize. Bado hize. Ila sina kitu bado hize. Kina neki wana wana chop, 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 yani wana chop. Mda mwakine uki wana wana chop, 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 yani wana chop, chop. Yani wana wana chop, 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 wana chop. Mda mwakine uki wana wana chop, 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 yani wana chop. Twende, nani kapata zari, nani kapata zari. Yule kapata zari, besi kapata. Watoto mpaga la tafazari, liuli kapata zari. Hazard, yeah. Uki wana wana chop, 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 chop. Uki wana wana chop, 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 chop. Ah, kuna dance wana chop, 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 chop. Kuna dance wana chop, 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 chop. Yeah, wana kumwacha. Hii beat nani kumita? Watoto mbagala. Auto wine. Watoto wapikindu. Freedom reggae, Musa Busani, Samuel Afu, supplier. Ara DJ Kwaro Baba, Yamari Geda supplier. Yeah, Manager Kissing Peter, Watoto Antola Mkana Lady, Watoto Mbagala, Watoto Chamans, Watoto Saba Saba, Kulugwa, Wampiri, Watoto Msakuzi, Watoto Mpesi, Watoto Saranga Machimu. Nakubali sana George Bwana Bucha. Nakubali sana Matoskali ya kupu pupu 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 pupu. Machioki. Nakubali sana mwanangu Mwani Bigi. Watoto wa Gongo la Mboto. Watoto wa Kifule. Watoto wa Kichunga.
Kiyoze.
Watoto wa Bagala na Pande Kutu. Watoto wa Tanga Tanzania.
Shitakiwa.